runtii barako badanow lankatalada hanshart ee diidaw oo ogolaan oo lama doono jidka dambiilyaalka bandhaas rumaan oo weliba aan ka faanayaan kursi shooba iyo kulan shooba aan dhaaf fadheedana bedelkaas walwarowka tooreedku waagay daa-inka ah taaliku ay yillay si hinshaarleh inka dhagamow oo ebed shey amiin ii geeba ee beheshar ishey lay afshey ha ku bahaa oona akriyaaw lanku maybalato ayaa geed oo wabaga jiinshey laka talaali oo shinka miraayowkana amanfayla miraashey lama jibaaran dhalaw oo hambaliisna maddoono maaba in jagaana oo falwalbo uu suweeloona kaliibaana doono ilays haansharta ahna eed iyo eed iyo unku duwiniin iyoona maylato iyiina buunshooda misinkeeda oo dabeelo marba dhinigoo unba buubiyaas ahaan saas hije haansharta ah ma ku fuqado doonaan igaabta gee hukunku oo weliiba dambiiliyaalkana ma dhex suruma doonaan kulanku hirinta suubung ma doono runtii waagay daa-inka ahna haan suubung jidsho kor iyo ku dhooradee illows haan sharta ahna jidsho leedee.